Toyo studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde midam aljumare noga e jitti lewru novembre hitan 2025 yambe sop e jitti yablike silimaji noga e go o maison de la presse bamako don jitti non kabaruji de kiket hande woni alisi se kanko mamadou watara wonto boggi jande to kawtal ngal be noddirta salon international de l'artisanat outi dame mudum alkamsare kenyen bamako don gal do kawtal njoyobal kal leede kawto be gubal ngal be noddirta ais kanye leede sappo e joyi guddi kasem urbe hirnange runde afrique kanyem hawri hen cercle buffalo be to do kasar goto waddi to baate aljumare hande lana goto nabono yimbel yoli ke tom le hakuna yimbel be do kaado lana lumbinan nona hak sukabe lukoybe yoga e mu en kanyum en ka hedda iwi hen fi cercle sembe kabaruji dum jogani am kiket hande bismillah modom e hedaade dum holti on dum jomdo kabaruji di fuddata do kawrtal ngal be noddirta salon international de l'artisanat outi dame mudum alkamsare noga e jiddi lewru novembre no bamako don ngal do kawrtal waram jukitaade fa jiddi lewru decembre ngarondo lewi landim be dum be kayum en ka holti wi de dabreji de ka fufi hama yalla ngal do kawrtal kan heba wadirden wodir sita sidibe ana wonno to anni ko heba ni dum fetta makonko Ousmane Niali Boudi
len natrogol on nukku ene mata jamaran buti don golleji nyenyibe fina tawal leedi mali kay leede balebe ko he ana on nukku lewi kanko seedu gindu horejo haltnata de golleji holliti wi wadgon kile joyba o salon yo nukku tanto yimbe andan kabar fina tawa kan e nyenyal fottata hokkundir hakileji
ni soma la 5e edition
yo yambere joyberde non don an holla wiide min gom faamudon hikka ko seedi duubi jabbede gouvernement o wi 2025 yo hitande fina tawa golle juude artisanat yo gal fina tawa le majjun woni ko gal kawrital hunkinira hore dun an holla wiide dum kawrital golle juude le mali bangal hukugol hebugol
gaddo tawede fu yoga e cottabe on ko litti luma wala sanna du tawede fu ko he mabbe ana jodini wadde cioggu lobbo le nyalade warande
ni somla min gari do hollitinde kulantereji mu inade burkina joni min baawa wiide imadara mun ana mawni joni golle mun fuddi tafa imadaraji ana gonda sini himbe jode ga fa gasi demmi de baawi hollitinde de sey amen kumenji mon fona wonde darnde nokku mudon fa sotta mimi wonde dogo daramon
ko a pied d'oeuvre
chaque led a yes sapo joy en led balebe wonko fotti e yembere o salon lewi lalbe di golleji o salon yo nokku tan to fina tawa korta fotere kase yirimnda kebe
kasara goto wadi bete aljumaare hande nokku mum noddirta galu ko ne anale commune mahina lana goto na o yimbel chapantato en jeego en kanyum en ka yoli keto wakati yamde jiddi chukol jeego en kanyum en woni keddibe hem surba be rewbe njoyom kanyum e chukol gurel gutel be fu ebe premiere cycle kanyum second cycle on do nokku yimbel chapantato wobbe kanyum en ka hebi ite kanyum en ka hebi yaltude hem tew yimbel keddibe hem be kanyum en ka yitama haya be irama do le ngendi wakati yamde sappo e go'o le imadaraji balde sappo e jeego yam fa haba yanongoji ngatted fewde e rewbe fedne be noddirta CSWA Mali dum e français konde kanyum en ka holti wiide yanongoji ngatted fewde e rewbe le nyalawmo hande be ka accene ka hakkile nyalawmo hande o ka imadaraji kan wadede muudi du fa himbe be waje be kumpintine kabaru bangal majjundu batakiji an haani yiltinere do beme ande kesse de yalla himbe hewbe kanyum en ka ana heba faamu do dido golliji non holitiri wiide kanko madam Fatoumata Traoré samake o goto e ngado imadaraji fa yimbe humpintina bangal odo goldido golleji wonko salisi suko landondir e mako kede Ousmane Niali Boudi
nokku fu hana jodade do basi eden kan wadde e bawde meden fu yalla basiji ana cela se tawa do gorko se tawa do debbo torugol fu yo torugol non ibata keji sappo e jagon jewtam jabana gubal daraninga golleji mudon min daranoto du hokkude numero vert mo himbe bay nodir fa kollita toraji watti joni do kalam do atakeji amen ana jabbo le ko buri le de chapande tati rewbe on be le kreduji di min daranaka fa koydum en gatte hen min gaddi du e bawde amen fu yalla balet fu tawa fu ko dum en ana tawe hen yalla eden fu eden tawe e dande wotere fa kalen hala di golleji bondi
c'est phénomène là
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
kedo den jonka mumin sendebo fo haltana em hala kabaruji di halaji mudum mema ele yonterande
nde yontere fuddiri dow kuyal heddi yimɓele dartoɓe essence Bamako sabe ɓeɓe keɓano ɗum no yaafiri caggal tiiɗala baɗɗe kewɗi non ɗum ɗum worri les station ŋaji kewɗi le région Moti e Kuthiala ɗo golleji fuɗɗiti seeɗa seeɗa bangal kabaru finatawa Tumbutu yo wattu kertaɗo wonnoto ɗum woni tarugol miside Sankori beetel law noogay e tati lewru novembre ndu mahoɓe keƴaɓe jañelli ndi rewɓe e sukaɓe gaɗi immadaraji moƴintinde miside nde yo wattu mawɗo heddi yimɓele jañelli ndi ko wonani kabaru jande syndicat Sinatem e snek joini talkuru murtere golle Kuthiala ɓe koliti meti maɓɓe bangal taɗugol yoɓɓugol jondi janginoɓe gomɓe le collectivité ɓeɓe darda e gouverneur o darawno ɗum ɓe koliti wiide so wala ko waɗɗa ɗo e go'o lewru décembre garoru ndu ɓe fuɗɗa murtere golle
sakiraɓe ɗo min kaddata kabaruji amen ɗi min jowti om sanne ko keɗɗiɓen min ko
croix rouge ana faabo yimɓe tampuɓe le nokkuji haaɓoji to goni e kayanuguji bonɗi croix rouge ana leylidi meɗen ndi ko ɓuuri duuɓi temedere e capanɗe jeegom ana darani hoore muɗum wala e dow laamu wala du e dow nasson zini e ley nokkuji meɗen ɗe croix rouge golloɓe muɗum ɓe fuu yo ɓiɓɓe leydi mali gollidiroɓe gaam allah eɓe paabodira du e dow faaba muya ɓingu adamako e ley wattuji ɗi fuuf